Anda,
Panda element, pancho kadu. Panda element, pancho kadu. Panda element, pancho kadu. Panda element.
Fina we, utumani complica. Utumani zoaza. Watumani chinana. Fina we. Utumani kokora kandu kanatsi ganishujuta Jemora ni jihunga ikumye nawe Chuchunga tsimba ngutanyuza mijisho Sinjani yorosa kone virota Kuchunyi mashanse kandu zikondirasta Kosa wantute niyo java Tuboje shaki wonye ngakari Bituma nje meyari Nacha ni ngwere fari Ichama kesh kesh nange ngakolaho Basi ngashunaho Nako ni naesa Jemora ni jihunga Niku nge nawe Chuchu nga zimba ngutanyuza mijisho Sinjani yorosa Kona virota Kuchunyi mashanse Kandu zikondirasta Kosa wantute Niyo javari mnegusa Sinatumu regreta Kukona waho nichuza Usawa zawanzi Kukajeste konikusha Nika mnega tinda finuka Waho ishimye aswe
Hele
Panda element pancho kadu panda element pancho kadu panda element pancho kadu
panda
Remember where you got it from. www.djericom.com